waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
warbixin ka soo baxday iskuulka maamulka ee cartins loo yaqaano ayaa sheegtay dadka waddanka austraaliya u soo haajira inay inta badan qabtaan shaqooyinka hooseeya heerkooda aqooneed ama khibradeed. cilmi baaristan haweenayda soo saartay doctor Ami Tian ayaa waxa ay u kuurgashay xidhiidhka ka dhexeeya heerka khibradeed ee qofku uu leeyahay oo uusan ku shaqaynin iyo heerka ku qanacsanaanta shaqada. doctor Ami ayaa sheegtay marka qofka waddanka ku cusubi uusan awood u helin inuu ka shaqeeyo shaqo u dhiganta tii uu waddankiisa ku hayay, dadkaasi waxa ay dareemaan, ayay tiri, in bannaanka lagu dhaafay oo la dayacay.
Skilled migrants sometimes they can have a high level sense of job security but very low skill utilization. They still don't feel happy.
Mararka qaar dadka migrantiga ee khibradaha leh waxa ay fishaan in ay helayaan shaqo aad u heer sareysa balse ka faa'iideysi la'aanta heerkooda aqooneed darteed arintaasi ma farxad geliso. waxa ay dareemayaan in laga xayiray heerkoodii aqooneed sidii ku habboonaydna aan looga faa'iidaysanin aqoontooda, ayay tiri doctor Ami, taasoo ka dhigan in ayna qabanaynin shaqooyinkii ay ahayd inay qabtaan, taasoo markaasina ka qayb qaadashadooda ku saabsan arrimaha waxqabadka aynan ahayn sidii ay ku hanweynaayeen. haweenay ka howlgasha hay-adda Ames Australia qaybteeda la talinta iyo la socodka horumarinta xirfadaha Margaret Davis ayaa sheegtay in kala duwanaanshaha dhaqanka shaqada sida codsiga shaqada oo kale ay caqabad keeni karto.
They are very keen at expecting to find work very readily and are quite shocked that that is not the case. It is usually
waa dad aad u dadaal badan waxayna filayaan in ay shaqo helayaan, filanwaa ayayna ku noqotaa markay arrintaasi sidaas noqon weydo. inta badan arrintu waa dadku in aynan haysanin fahanka qaab dhaqanka shaqooyinka loo daydayo. CV-ga ama taariikh nololeedka saameyn ayuu leeyahay, waxaa laga yaabaa in aan si saxa loo qaabaynin ama xog aan ku habboonayn lagu dhisay. qiimaynta khibradda ayaa waxa ay muujinaysaa khibradaha qofku uu leeyahay iyada oo weliba si weyn ay u tusayso dhinacyada shaqooyinka bixiya ee Australia. haddaba waxaa Australia ka jira saddex jid oo lagu qiimeeyo aqoonta iyo khibradaha dibadda lagala yimaado, waxayna kala yihiin: midda ugu horreysa waa qiimaynta khibradda, midda labaadna waa qiimaynta aqoonsiga shahaadooyinka dibadaha lagala yimaado, midda saddexaad ee u dambaysana waa qiimaynta aqoonsiga waxbarashada ee uu qofku soo qaatay. haddaynu mid mid u eegno, ugu horreynta arrinta qiimaynta khibradda waa arrin khusaysa dadka khibradda leh ee waddanka Australia u soo haajira. hay-adaha wax qiimeeya waxay diiradda saaraan suuqa shaqada, waxyaabaha looga baahan yahay. Vetasis waa hay-ad dhanka qiimaynta khibradda ku horreysa. maamulaha hay-addaasi u qaabilsan dhanka aqoonsiga guud ee khibradaha shaqada, doctor Mamta Gohan, ayaa sharaxaysa sida qiimayntaasi ay u shaqeyso.
These occupations, you know, will cover managers, professionals, technicians, sales workers, community personal service workers or...
mihnadooyinka qiimayntani ay khusayso waxaa ka mid a agaasimidda, shaqooyinka professionaalka, farsamooyinka gacanta, suuqgeynta, adeega bulshada, maamulka iyo adeega xafiiska. waa khibrado iyo shaqooyin, bay tiri, laysu keenay. tani kuma aha xakamayn qofka shaqadoonka ah ee waddanka ku cusub. inta badan qiimayntani gadaal ayaa laga sameeyaa, ayay tiri, waa marka qofku uu galayo waraysiga shaqada loogu qiimaynayo. tanina waxa ay gacan siinaysaa qiimaynta khibradda qofka waddanka ku cusub. qaybta labaad waa aqoonsiga shahaadooyinka dibadaha lagala yimaado. qofka waddanka ku cusub waxa uu xaq u leeyahay in si lacag la'aana loogu qiimeeyo shahaadooyinkiisa uu dibadaha kala yimid, taas oo la barbar dhigayo heerka waddanka Australia. Arrintan waxaa xoogga lagu saaraa qofka heerkiisa akadeeminimo iyada oo waliba lagu sargooyo sida ay ugu dhiganto waddanka Australia heerkiisa waxbarasho. Margaret Davis oo ka tirsan hay'adda Ames Australia ayaa waxa ay sheegtay in marka dadka waddanka ku cusubi ay shaqo ka helaan eeryada ay shahaadooyinka ka wataan sida xisaabinta oo kale, waxa ay ku shaqayn karaan si caawina oo ay ka hoos shaqeeyaan qof kale, isla markaana muddo kadib waxa ay qiimeyn u geli karaan barnaamijka la yiraahdo CBA ama CA oo ah nidaam la mariyo qofka shahaado accountant ah ka haysta waddankiisa si loo aqoonsado shahaadadaasi waxa ay tahay in uu maro nidaamkaasi si kadib si buuxda khibraddiisa uu ugu shaqeeyo. Qiimeynta saddexaad ee ugu dambeysa waxa ay tahay aqoonsiga waxbarashooyinka hore ee qofku uu soo maray balse uusan heer shahaado ka gaarin ama khibradihii uu ka soo shaqeeyey. Marka qofku migrantiga ahi uu yimaado dalka Australia kadibna uu doorto in uu takhasuskii uu wax ka soo bartay in uu sii wato kana bilaabo Australia, waxaa loo qiimeynayaa maadooyinkii uu soo qaatay, taasina waxa ay faa'iido u siin kartaa haddii loo aqoonsado in ay ka dhinto muddada uu akhrisanayo iyo weliba maadooyinka uu akhrisanayo. Tusaale ahaan, gabadha magaceeda la yiraahdo Svetlana Bashenkova waxa ay ka faa'iideysatay barnaamijka qiimeynta waxbarasho iyo kan khibradeedba. Waxaa loo aqoonsaday khibrad 10 sano ah oo ay u lahayd falanqaynta iyo faaqidaada ganacsiga iyo sidoo kale khibradeedii dhanka macallinimada luqada Ruushka iyo Ingiliishka. Svetlana waxa ay martay qiimeynta khibradeeda kombiyuutarka iyada oo loo barbar dhigay tan Australia, kadibna waxa ay ku guuleysatay in aqoonsiga ay qaadatay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.